ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim Diora to ɓoggi jarga fandu haala Mamadou Sama Sow, jam ñaar sakiraɓe heeɗiɓe. Premier ministre kiɗɗo somayle Boubey Maga yoppi aduna altinere hande ley clinique goto Bamako ɗo mo wonno e juuɗe guila lewru Août ƴaɓiri ndu, saabi mbiyen avion président e kañum dunno kaɓorɗe haɓitiɓe. Fa hande karol heɓaka hakkude lamukoɓe transition e CDAO fedde hirnage runde Afrique nde kay mbiyen hakkude lebbi sappo e ɗiɗi e sappo e jeegom transition yiiɗi lamukoɓe transition ɓene holliti lebbi noga innayyi. Jammeji yiti gasol essence coggu mum no tiɗi billa yontere ƴaɓɓire nde hel alhaali mbiyanno mo woyti sanne jamara nde ɗigon sembe kabaru ƴamen hande kikiɗe altinere noge go 1 mars 2022. Bisimilla sakiraɓe. Premier ministre kiɗɗo somayle Boubey Maga iwi hen altinere hande noge go 1 mars 2022 Bamako ɗo kuruji makko jaati goɗɗini oɗo kabaru. Hoorejo gouvernement kiɗɗo laamu Ibeka nan nanga noon guila Août ƴaɓɓiri ndu banggal mbiyen kabaru luumo sodugol diwawo président e kañum ka kaɓorɗe haɓitiɓe. Ñaw makko satti noon sanne e mbiyen e wi mbiyen yimɓe galle makko tewtinoɓe jaati yo sawre caggal leydi ndi. Aboubacry Ag Mohamedine jatara wonko heɓen keene fasnago Oumar Wagalo.
Somayle Boubey Maga kabaru ɗalde makko aduna hokkama wakkati midi en ɗum narra yimɓe galle makko. On ɗo kabaru mata le beme andi ɗe du o nangama ilele lewru Août hitande 2021 caggal nde mo ñawnode o naɓa le clinique ɗo Bamako ɗo. Le ko sakkiti ko fo yimɓele galle makko kollitiwiɗo tampi sanne e ñawoma ha yaltinede caggal leydi ndi. Sartoɓe wonɓe le nokko kollitiwiɗo wakkande mo ƴewtande yotta ko naɓa e caggal leydi mali ndi. Miccitoɗen wiɗo o laatiki ministre de la défense ɗum no kuminiɗo kabaru soldat si en o laati ki premier ministre de leydi meɗen ndi ɓamde 2013 fa yettoyo 2019 o laami. O naati juuɗe ila Août hitande 2021 wattu joni o kayfaɗo wiyede yurku yurkuji dow sodugol ndiwowa hooreje leydi ndi kañe kaɓorde ministére hitande 2014. Micciteɗen wiide le communiqué yoga e pelle politique ɗeɓe noddata cadre gaɗno le nokko kolliti no nangguira ñalawma hande o metti ɗum en sanne.
Ma wonno kanko Somayle Boubey Maga neɗɗo politique mbiyanno Somayle Boubey Maga wonno neɗɗo mawɗo kabaru politique leydi Mali ndi kamen o tawama e laamuji mbiyen tawa laamuji leydi ndi gilla wattu démocratie fuɗɗi. Neɗɗo kanko omo jeeɗa yimɓele joƴini fedde adima Somayle Boubey Maga mbiyen fa ɗo yuppi aduna ɗo wonno hoorejo mbiyen fedde lulude asma CFP ag intala ag bilal wonko ɓenne dow mbiyen ko waɗi le gurna mokke ɗon fasango Oumar Waygolo.
Somayle Boubey Maga yihi aduna le jetti lewru juin hitande 1954 le ngallure gawonde. O jangi journaliste yaku nokku noddirteɗo sesti le leydi Sénégal ndi ngallure Dakar. Caggal muɗo yeehi o jangoye diplomatie le leydi France ndi université mo noddirta Paris Sud. Toon do heɓi diplôme makko. Omo yetto le leydi Mali ndi omo fuɗɗa gollude. Somayle Boubey Maga o laati tinninawo ATT wakkande laamino laamu hakkundeje ɓamde avril 91 yettade juin 92. O laati chef de cabinet Alpha Omar Konare 1992. Caggal muɗum ndemo laati laamiɗo kabaru sirriji le leydi ndi hitande 1993. Alpha Omar Konare tili waɗi mo ministre kuminiɗo kabaru soldat si'en. Oɗo gorko mo woɓɓe noddiri ndoɓu woɓɓe du noddirimo jugunuru. O dartino woteji le hitande 2007. Le 2011 Amadou Toumani Touré waɗi mo ministre kuminiɗo hakkude Mali e leyɗele goɗɗe. Caggal ko kuude taw waɗno ko nden kanko Somayle Boubey Maga o tawto e Ibrahim Boubacar Keita hitande 2013. Waɗi mo ministre muɗum kuminiɗo kabaru soldat siɓe ɓamde 2013 yotta 2014. Caggal muɗum IBK waɗi mo premier ministre ɓamde 2017 fa yotti 2019. Ɗo mo haaɗi e gouvernement o.
Sakiraɓe mi totto hakkillaji mo du kabaru men banga bem amen Facebook kadi Twitter. Mbiyen alñande men hantinere hannde noga o lewru mars mbiyen haɓitiɓe mbiyen join kaɓoɗeɓe annditaka hippoke dow mbiyen d' accord de tissite cercle ensongo ndenno kabaru muɗum kamɓe ardiɓe haɓitiɓe hottoti ɗum e wi e ɗiɗo kabaruji ɗi kamɓe garɓe hippiɓeɓe hewɓe jaati gaari toon mbiyen yiɗino nanggude d' accord nde ka noon fama enɓe e ley imadaraeɓe kamɓe terusi ɓe dogui yuppude nokku o. Wakkati joni o kay andaka so tawi won heddiɓe hen ma wala ɓe heddi hen. Fandeli kabaru yiɗi mbiyen banggal junngol wat transition on kamɓe laamukoɓe Mali mbiyen holliti yo mbiyen lebbi na wawi yettade fa jokkade kabaru muɗum fa lebbi noga innayyi. CDAO ne wajibini yo laato lebbi sappo e jeegom ɗum woni heewi fof. Kanko dewrintinowo o CDAO Goodluck Jonathan yalti mbiyen Bamako ɗo tawi kanko e asmi goyta hewra dow gotum balɗe tati kanko nelaɗo CDAO waɗi leydi Mali. Keɗɗanna ko kanko intala ak bilal heɓani dow fa tan Oumar Wagalo.
Arande ɓe mbi duuɓi joyi ɓe tilli ɓe garti duubi nayi ɓe ngarti duubi tati wattu joni ɓe mbisi duubi ɗiɗi non communiqué gouvernement o hollitiri wiide ɓe mbi ɗiɗo immadraji asimu goyta wondi e wadde yalla gueɗe ɗiɗɗe ana pamra kanko goodluck jonathan keƴaɗo fedde sédia wondi no tiiɗallaji leydi mali ndi goodi wakkande o yettili nokku o wi ɗum waawa ƴaɓɓade lebbi sappo e ɗiɗi yottade lebbi sappo e jeegom gouvernement leydi mali ndi wi ngoɗo heeƴo wotteji tan mbawi lanndinede ley hen wattu joni ɓe kaaja ɗeti kewɗi jaltine ley hen kono ayri bangal ƴewtade nuyɗe sariyaji ley leydi meɗen ndi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mbiya ne jeeli dow jokkitade fa hande kaldal e kawral micciteɗen wiide jukkoje sédia woɗi ana gondi e waɗede fewde e leydi mali ndi ɗum wara e lebbi ɗiɗi ñalawma hande o ɗum laadi ko sababu so kuɗɗe kewɗe coggu muɗum ana gondi e ngabbude ley nokku o feso tama coggu kuɗɗe ɗe wiyaka iɗum ley jukkoje ɗe
ko sédia o saraniki no lebbi noga e nayyi ɗi mbiyan haala muɗum heewi sanne bamma ko ɗo yogaɓe kay so holliti mbiyan fama fewi ɗi kaɗo oɗo jogola sédia o fewde e leydi mali woɓɓe kay mettama e jukkoji sédia o ɗi dow leydi mali kanko alisisi wonko ɓen keɗano faysango makko
anda ɗo hakkillamen sédia o ere ba anmbe aye sédia o
minen hoore kami gano paamoɓe feewi hoɗo ɗum wonani sédia o min fuu mi paami jonka wiide jukkoje ɓamaɗe so tongaɗo leydi wona e wimaɓen leydi france yamiri ɗum kanankoɓe laamu hakkudere o ana hani jokkude e jooɗa haala koɓe gondi wadde ko yalla ɓiɓe leydi ana heeɓa gurdan lobba tiɗɗalaji ɗiɓe gondi fewde e muɗum ɗi timmugol muɗum waɗɗa kasen ɓiɓe leydi ana hani weɗodirde juuɗe ya warta kanko jonathan le leydi malindi fuu le wi fedde sédia o ɗum waɗi wona leydi malindi wi o wara ambargo o wona leydi malindi tantampinta leyɗe gonɗe le afrique fuu wara matude tiɗɗala o kañum en ndum sédia o ko a holli ko wawi wadde fuu jonka sarti laamu hakkudere o ɓiɓɓe leydi mali holliti ɗum ɗum e rafi teddago fedde sédia o fewde ɓiɓɓe leydi mali mbiɗe kaani yaltude feewi nde fedde ne so gonga allah o min kam mine narda hooreɓe fedde sédia o kaña kanankoɓe e leydi malindi waɗa ko wawi fuu yella jooɗa haala ko woni hakkude mabɓe ko ana laato
jogo essence gasoil mbeme ɓeydi ke yontere ƴaɓɓinede nden no litre essence wonno ɗo mbiyan hankasen yo temedere mbiyan e deewe sappo e ɗiɗi mo mbiyan gasoil yo temedere mbiyan e temedere e deewe sappo e ɗiɗi ɗon ɗum nden mbiyan bagal muɗum kanko yimɓele kamɓe yimɓele hewɓe mettama dow ko ɗiɗo cogguji ɗi heewi ko nden ɓe gaɗi goytamo fewde e laamukoɓe leydi ndi kanko Elisabeth Walte Mohamed wonko ɓen kedi fosango Oumar Wagoli Alisisi
ɓamde midna kuro fa jottoyoɗa bananka bou kañe e ñama koro fu coggu asanceji kañe gasoil ngabbi ɗum e tawde fu sodoɓe kan gondi yottat le station ngaji ɗi noon sottoɓe kullitiri wiide
liti essence ko wonno ɓuɗi temedere capantati e ɗiɗi sefa hande ɓuɗi temedere deeɓe sappo e ɗiɗi yeeyete gasoil o temedere ɓuɗi capantati sefa gaɗu e tawede muɗum fu client e men ɓe ka ana heddi ɗo saabi homo fu ana andi wiide coggu essence o ɓeydiki e juuɗe am min ka yimɓe ɓe ana wara sodde ɗum tan saabi eɓe kasindini muɗum
kamɓe yimɓele yohoɓe so sooda essence ji ɗiɓe mbi wala fof koɓe mbawi so wona sodde ɗiɗo essence ji ko coggu muɗum ngabbi sanne
so gonga o e ñalawma hande o kulle ɗe fuu coggu muɗum ana tiiɗi e adnaro allah so coggu essence oɗum wara ɓeydike e ɗum minen ka mi anda fuu hono min gatta leydi alhaali muɗum ka moƴƴa fi waytide coggu essence o ka wona ko neynimi saabi minen min jangoɓe satu heɓugol amen coggu essence e hoore tiɗɗalla soɓe jippini ɗum kan ɗum waran ɗum faabomi sanne
micciteɗen wiide wona essence tan coggu muɗum ngabbi wattu joni kuɗɗe kewɗe coggu muɗum ngabbi le leydi meɗen ndi jamarde ɓe gaɗi noddango fewde e laamu hono tiɗɗallaji ko nayri bangal keɓe dow ko woodi e leydi meɗen ndi ñalawma hannden o
nden astangaji heewi sanne le ɗiɗo mbiyan tawi kama sanne waktuji ɗi nden hakke capanɗe jeegomo yimɓele heddiki hen yontere ƴaɓɓine le laamu kulukuru ɗiɗo astangaji ɗi ko ɓuuri hewde duɗatol mbiyan numéro 6 ɗum waɗi woni rn 6 ndenno bis goto mbiyan donno dawno yimɓe kay tawama e muɗum e wi protection civile hewɓe kemɓe tawɓe accident o mbiyan heɓi telaji kewɗi ndenno e ley cuuɗi dogotoro ɓattiɗi ɗum ɗi naɓa fande le kabaruji ɗi mbiyan bangal mbiyan yewtere meɗen hertande kanko debbo mbiyeteɗo Rukia Diallo mo duuɓi noga e jeegom no moƴina mbiyan ko wiyete robogaji ka mbiyan paɗɗe eko nande muɗum juuɗe o waɗira tun ndenno omo waɗa ɗum guila duuɓi makko jeenayi ndenno hannde holti wiide oɗo golle o yewi sahate jaati juuɗe makko ndenno na wara hitande hannde o joini entreprise jaati bangal muɗum ndenno Rukia Diallo kanko wonko hanni Mohamed Ali Agalide keɗe fotan ko Alisisi
depuis ni ga doka
ila mi de fandi mi de mu'inan no kadule e kuroshi won boutique mo waddano nokko amen o ton jahan no mi so mi soda metri ngai joyi nilon kalsi mo do fami yude en jiba an jaati codoran no mi dum titalaji de gondumi fewde eni woni ko kasin dinmi e golle an o ko hebata ke leedi malini leedi turki nigeria kan e benedo yorata beeda de dum dum nokko do gommi do ana fandi san ni luwi do dum min tan gollata sabi suka be chaldi mu'in ana wati e mu'in gol kadule e kuroshi o robu goto mu'inan mi nyalo fu so min yeye do winay didi so beno jottono yimbe le nogay kollobe golle o tawon robu ngaji nogay mu inta nyaloma fu be min bawi yewire winay didi be min bawno hebude winay debbe nyaloma fu
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakra wele kabru yamen lekirudu jambantu kajul tu ta video miloji josefa nati ele ben mahugul classique tati to ben kanguru guf le cercle kajul nderno benno golliji di fuddi ciakte yonternde mahugul ben nukuji idi goddi kanyi dunno nyegeje na sarta projet o ben bami anyamudu woni jamarande kango amiri urungo ben holti video do golliji di tima ele lebitati beede video dunno li lato sababu suka be bawa jangude ben ele alhali lobbo mbirna dun yirwude ele jande mabbe ele mbirna yirwude adadu jangobe mbir lengendidi sagra won timta kawre mi tita bo sadu fum tadu do be mal amen 3w.tamani.org ma dun don via mo 37320 do ser yotre mede magazine yorto meɗen hande ande wi dow ñaw lollirɗo trisomie 21 nderno ngaɗo hello li hakkillo e kaña dunno e fay calɗi neɗɗo ɓinguel adama ndenno adadu sukaɓe temeɗe ɗiɗon howlita wiide na jogui oɗo ñaw o leydi Mali Oumar Waygolo landi wonko lamdi kanko professeur Boubacar Togo to Gabriel Touré keddanna ko Stéphanie en men jati fecci non e fufude yo inquire jam
c'est un individu normal il y a 46 chromosomes c'est
Mingel Adama kibbo kay gede lulude chromosome nawara chapande nay e jeegom nogay tati cili didi Mingel Adama yo dental inna e abba chromosome inirado nogay tati abirado nogay tati denno bangal nyaaw lulirgo trisomie 21 fadde dum lato noga tati bangi fuf goto mabbe heban noga nay goto noga e gu madu noga e gu ciri didi bangi goto e noga e gu cilol bangi goddo denno dental mudum lato gede kurmusur ngaji denno noga e gu cili tati dum woni sababu ti Allah e le caldi joomu e hakkilo joomu rafi hakkilo e rafi sifa caldi joomu denno e hultide tan joomu yirota sanne bangal hakkilo yirota sanne dum bangal caldi makko yogabe tan na famdi darande mun en na famdi no jogorto kulle de dun na sirti e sukabe heddibe denno joomun lato bali fuf nyaw o ala satta dotoro andando golle mudum so tekino haniri o matan na di otti laaji di gila joomu rimaka sabuji di kay andaka yu tan hon ko hultima ko rafi potal gede chromosome didde ka ko sawimta jaati nyaw o kay facintinaka satu dun adadu dubi joomun hala mudum na hala bangal adadu bedo nyawbe le leedi mali le yewtanguji sukabe to hopital Gabriel Touré ma dun le nuku ji guddi ngalluna de wana fay nyaw dullaado sanne ele jati jami jabbiide hultama wiide ko warata sukabe temedde dum limtama to hopital Gabriel Touré so bangal sawrugol odo nyaw o andon antidi nyaw o sawre Fatima denno joomun wurdan e nyaw ka andon ju sukabe hono heddibe be be kani haybede sanne kala jugibe dido nyawuji di hono ko wete cardio parti congenital madun mal formation cardiaque buri fu fasindinde tayka munya denno be do sukabe na hani watende hakkilo hono heddibe be
plus d'attention, mais il faut les suivre comme les autres.